he's the Hitaj Kukon play. Yeah, Mungu Anna plus is okay. Yeah, he's the Hitaj Kukon play. Yeah, Mungu Anna plus is okay. Yeah. Vipo vya lawama sio shida, vipo vya kupoteza sio muda. We inuka na ukimbize ndoto. Kupatia ina mana hukosei, kiburi kinafanya tujongei. Tuna amka wapya kila day. So ila kufika unawai, chozi na mfuta na I cry. Tukipenda na Mungu na fry. Yeah, mi hisi hitaj kukomplain.
Si hitaj kukomplain.
Mungu ana bless is okay.
Mungu ana bless is okay.
Yeah, mi hisi hitaj kukomplain.
Si hitaj kukomplain.
Yeah, Mungu ana bless is okay.
Yeah, so good.
Yeah.
Haina maana kulalama leo na kesho, haina maana bila jana. Mungu ni mwema ndugu, tubu unapohema. Ukikumbuka binadamu tufanani, tunafana. Usikose imani unapokwama kwani, siogope lawama unapoisaka mani. Kutoka haso tuna haha mtani, Mungu wana bless, sina shaka mani. Usiwaze zaidi unachohitaji kwaza, usimkwaza yule usitaji kumkwaza. Tafakari zaidi, tafakari faidi, matunda ya huu hai ile siku inapoanza. Ni mangapi umepitia na uko hapa leo? Ni mangapi umeyasikia? Je, umepata upeo? Mie na shukuru niko hai, niko hapa, hii ni sasa. Umenidaka sio?
Mi hisi hitaji kukomplain.
Si hitaji kukomplain.
Yeah, Mungu ana plus is okay.
Mungu ana plus is okay.
Yeah, mi hisi hitaji kukomplain.
Si hitaji kukomplain.
Yeah, Mungu ana bless is okay.
Mungu ana bless is okay.
Bibi akutikunjihi kuna bandi ndwa nao. Nasao kila kitu. Mbukege kuikuta. Zaka. Msiosege zaka. Kiala kwa rugano ikupirikisi. Kusu kilo kiweka mbele pesa. Makubwa yanapikwa na subra, subira, heshima na tamaa vikae nyumba moja. Labda zamani, sasa hakuna muda kungoja. Tunajifunza tukikua, tunakuwa tukijifunza. Kinachotufanya watu, sio vitu, sio kitu. Utu matatizo ya kila mtu, tuyaogope kwa nini? Usitumie nguvu, utaumia. Jifunze na nature, ndio funguo ya dunia. Jitambue. Usikilizi kitu kama wasikilizi wazee. Yeah, ulizia usipotee.
Mi hisi hitaji kukomplain.
Si hitaji kukomplain.
Yeah, Mungu ana bless is okay.
Mungu ana bless is okay.
Yeah, mi hisi hitaji kukomplain.
Si hitaji kukomplain.
Yeah, Mungu ana bless is okay.
Mungu ana bless is okay.